mota basikiri twende basikiri na mashini kanyo ya maguru wanikanyo we mikono wanikanyo wa machusa nendondo nkukone kenyondo. When you see me I'm stress free, I don't wanna stress you no no. When you see me I'm stress free. Mama honey, tata basikiri, twende basikiri, na mashini gani, yeah, 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 weka juu,
eh, weka juu,
mikono juu,
eh, mikono juu,
cheza tu. Saka.
Oh, kati, wacha wakati. Oh, kati, endonge kuta kati.
Discola, 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 discola. Twende mama honey, wacha basikiri. Twende basikiri, na mashini gani. Yeah.